Oya oya, ni Magufuli zigizaga, ukipenda dere wa exhauster.
Oh my gosh, it's PBS on the track.
Ati zako ziki nice, unasema shubidubi, shubidubi, dubadede.
Blackjack music.
Ati kadem kana waina kamevaa booty short. Kana vutia tu vifine zinga moja kajisort. Wana twerk na kalain tunashikilia ndani ya pot. Wajeshi tumemsign na skian mwest for coach. Napenda kidunga heels zo kwa zimenimada. Kupenya nanga chill sena bidin kaerada. Baroshu wakapinsa peni kunona na madada. Anadai love kisa vinyeo kuwa menimada. Tikame burombosa wachizisho kidondosa. Na wasipoche kisi tabaki ni makosa. Napenda vinyo na wine kwanza unaenda fine. Nikiwa kajaba na tuchafuwe mawine. Zako ziki nice ati ubaki ukisema shubidubi, dubadidi. Tini zako ziki nice ubaki ukisema shubidubi, dubadidi. Nikapeleke kejani tuanze kuskinki. Zikishika sana nikapige maspinki. Alafu tuende inje tucheki sun ikiset. Rolling like a dice here chilling with my pet. I wanna grab it rice baby girl I'll make you wet. Like Solomon na Moise and Julu Bengu taiget. Na kam na mzinga nikute mademo mefika. Julio ni touching day izo vitu tazishika. Izo vitu tazishika.
Izo vitu tazishika.
Tikame burombosa wachizisho kidondosa. Na wasipocheki sitabaki ni makosa. Napenda vinyo na wine kwanza unaenda fine. Nikiwa kajaba na tuchafuwe mawine. Zako ziki nice ati ubaki ukisema
shubidubi, dubadidi.
Tini zako ziki nice ubaki ukisema
shubidubi, dubadidi.
Nakatolea form Canada ina kabamba. Unabaki kamene nikia nanga kama mamba. Na siezi legeza na joku serereka tukifika rio. Kama kwa kuweka weka kaluta kana nito wateke. Iko masim nitafanya mtu kwa cheke. Wabaki wakio na team. Wajanja wote kishubidubi. Na wabeba na mnyonyo kwa kilegeza. Si upite na waneiba.
Hey, si upite na waneiba. Mwicha nga kwa na legeza.
Usi legeze legeze fadhi. Pita nayo kweli.
Pita nayo kweli.
Pita nayo kweli. Tikame burombosa wachizisho kidondosa. Na wasipocheki sitabaki ni makosa. Napenda vinyo na wine kwanza unaenda fine. Nikiwa kajaba na tuchafuwe mawine. Zako ziki nice ati ubaki ukisema
shubidubi, dubadidi.
Tini zako ziki nice ubaki ukisema
shubidubi, dubadidi.
24 mikijipa ubaki ukisema shubidubi, dubadidi. Yoka ukabeng kabaki kakisema.
Hey, big up Magufuli, zikizaka. Big up Pentown, star kubwa, kabete. Big up Degezege family. Big up PB, producer, the baddest. Yo, Magufuli mzikizaga, keep it love.